studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadi kita to boggi jande gafandu hala mamadu samasew jamnyalli sakirabe kedibe gouverneur lamu motti holiti wiide pelle palide laabi mbi hakunde gure mbien ngendi habede fufu imminama al barkeñen ka nonno e wi dana amasagu checkpoint di na keddi fa hande to menaka ton ONG ngaji gondi ton di mbien bami anya fuditinde gulleji mabbe ciagal lewru dangol golle nyande talatarande woni ko be kumpiti gouverneur o bangal la coronavirus o lam ko be kokki tajural wiide kabar mudun na watana hakkilo sanne be koliti mbinna be koliti wiide dabareji piyama mbirna bangal keridi dow e lay fuf di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide alkamsari noga e jeddi lewru fevrier hitano 2020 bismillah sakirabe ebe gouverneur lamu motti mbirna posuji lolirde checkpoint di fuf imminama kenyan e lay mbirna communiquer o holiti wiide tidala fuf yaka e golle o kam mbirna e wi kambe ardibe gubal danum asagu be kambe gubbe mbien ardibe gubal dana amasagu be kewdi na keddi do wayra do keddana ko hebani en mahamman babakunta do fastango umar waygole amnata jall
kanko gouverneur région mobti o holliti wi ko lati sababu mudo ye yimbel wombele o don nokku jati pami nafaji to ngidi do hendi general de brigade abdoulaye sissé o holliti wi de mangal paden leedi malindi kanyen tawete leede do nokkule fukasen fa kumono ko nayri bangal denagu yimbel wombe tombe e jawlele mudu en
baɗo mofti e ley galle haɓe ɗe cakkinoɓe laawi ɓe wiwi ton tiiɗala fuu waɗani hen hande haɓɓitiɓe mali ɓe goni e ndenagu nokkuje ɗe ɓeɓe gaɗa lugade e laawol hakkunde sewaare kañum e kooru ministrement ɗo ana wonno ogo sagu faa walla haɓɓitiɓe leydi ndi ɓe ndenagu tan wuudi kulleje goɗɗe gaɗoje nokkuje yogaje ɗe ɗum ko hoore jumum en nenno hande mofti ndenagu ana wuudi
ɗum e tawede fuu jottinowo kabaruji guɓal dana amasagu ngal noddirteɗo marcelin guinguere o holliti wiide nokkuli mabɓe kewɗe ana keddi fa hande ne henndu naɓay eɓe keddi toon
gonga jatin hono hay boɓe laawi wonɓe e laawol mandelingol ka ittama toon haɓɓitiɓe ɓe goni toon hono yimɓe guɓal dana amasagu darotoɓe laawi keddiɗi ɗi ka ana keddi fade haɓɓitiɓe leydi ndi warde toon joni hono no premier ministre o ɓamir aadini waɗirte guɓal dana amasagu ngal heddata ko toon fa haɓɓitiɓe leydi ndi ɓe gara
micciteɗen wiide kanko Boubou Cissé o wakkandemo yanole wuddu leydi meɗen ndi caggal ko bonanɗo waɗi nokku noddirten ogo sagu ley laamu bankas o holliti wiide ɗeɗo d'accord ɗe fof pottine toon micciteɗe wiide bonanɗa ogo sagu o do yimɓele ko ɓuuri capanta toon keddiki ley hen
min keeɓi oɗo kabaru fay ɓoyali holtama wiide mbiyen terroriste en hippike dow kar mbiyen dawnogel yimɓe mbiyen kikiɗa ku o e sere bankas ley laamu motti mbiyen mobel ngel iwri bamako yaade bankas wattumo yiite udita dow maggel holtama wiide ɗoɗo goto heddiki hen tato barmi ɓe fof ɓe nawa suudu dogotoro mbiyan ngallure nde kala jo ɓeɗora fam dow mbiyan kabaruji amen no mbawi notorade bembal whatsapp numéro o woni 76 62 88 51 bangal wiyamo mbuɗu yawtake muɗu yo 37 321. Fande bangal kabaruji amen ɗi mbiyan haybugol geƴi ñaw coronavirus o na mbiyan jokki huncinede hoore leydi ndi le leydi mali ndi fuf e wi keƴaɓe laamu ɓe mbiyan dabareji kewɗi piyama bangal keeri men ɗi dow e ley kadi mbiyan ka noon banque koɓe hewɓe kadi na cikkiti ye dow ɗiɗo dabareji ɗi keɗɗano ko heɓani en Moussa Malle Sissoko dow fayitango Ousmane Niali Bouly e Ali Sissé
fewde o ñaw gonduɗe lañudo ley adnaro ndu yimɓe mali jogaɓe kolliti wiide eɗum wembi ɗum ɓen eɓe darta e laam o fiya dabareji haybude keeri leyɗe ɗe
anduɗo tiɗalla mo leydi malini woni hande o fuu ana andi so ñaw o yettike ɗo o waran ko heewi saabi leyɗe jogiɓe bawɗe ronki sakkaɗe ñaw o ko hani hulede hen tan woni ñande o yettike ɗo fuu fato timmina ɓiɓe leydi frontiére ngaji amen ɗi ana mawni ñaw o ana wawi warde le leydi wakkati fuu kolol amen ana mawni so gonga o hakkillaji amen wala ko walti saabi ñaw o ana Algérie on fuu ana andi frontiére hakkunde Mali Algérie no wordi
won nokkuji moƴƴinaɗe ɗo bama koɗɗo ɗo neɗɗo fuu cikkitaɗo hayɓe teli muɗum wadde balɗe deɓe ɗum wona ko juɓɓinowo golleji fedde humininde sakkade coronavirus holliti wiide kanko akkori ag iknan
won nokkuje tomin jogui aéroport bamako senu won nokku goɗɗo kasema mo moƴini nokku mbiyeteɗo sinam kiɗɗo joguiɗo leeson ay sappo ko woni bangal dabareji ɓamaɗi won ɓamaɗi bangal aéroport bamako senu aéroport mofti aéroport kayi aéroport gao won dabareji goɗɗi ɓamaɗi le poste frontiére hakkunde amen e ɗe leyɗe guinée côte d'ivoire sénégal burkina faso
dabareji won gonduɗe e ɓameɗe ley nokku jogaje fa ñaw o sakke hono suudu dogotoro point g professeur sunkalo daw kañum wonno hoorejo suudu dogotoro chi point g
rapidement des dispositions été prises.
Won tabereji njawdi bamadi ila mi nanani kabaru nyawo mi beedi control ngaji ame mi den gondi bande temperature yimbe tamal sudu do gotoroni won tabereji goddi bamadi bangal loture juude mo sabune sara nata kan sara yalta le sudu do gotoroni won sudu goddo mo mi landini to nyawbe wawi resede sawre so tay won mo nyaw o yayi mu mi den gondi janginde yimbel gollobe le sudu do gotoroni mana nyaw o hono o wordi so nangi neddo hono latirto hono o wawi sakireede hono be kaani jogiraade kaakima e gollir
notamment comment porter l'équipement.
Mekin tinde wide coronavirus yo nyaw matado leleede kewde Afrique hono Egypte e Algérie leleede meden di ka wala fu kolitaado biado nyaw o nangi dum e wi kanankobe huminibe kabaru cellal
tiagal ko buri lewru ko be darne golleji mabbe ben le lamu menaka batte wadi denagu ONG ngaji kedde anarndu na gondi landinade bamtude golle nyande noga e joy lewru février woni ko be compiti gouverneur région o ONG ngaji joy ngoni cinyinibe talkuru ndu e mudube cultivide furtinde golle le lewru mars rundu kedana ko heban en kedjado amen Mohamed Ag Issa Feitan e do Feitango Umar Waygalo
le lettre water de do pelle ONG collectivité kaldi e yimbele gombe do bomo ko do ko nayri bangal denagu le majundube collectivité be beltiki do hen sanne tiagal ko andana lebbi jabbino di bonanda ju gondude wadde le de do nokkule dum e tawede fu be bi wattu jono wala fu do be jowi gikke mabbe ko nayri bangal do nenagu mabbe hani huntinirede hore wattu jono woni numero goddo mo be joddini ton mere mere jamarde no way Martin Debbo Kumpo ko nayri bangal denagu le didi lewru mars warornu be ngarambe puddit ton golleji mabbe mitteteden wiide il hitande 2020 puddole muudu en pelle ONG debbe noddirta acted IRC MDMB NRC fayoto IEDARLF fu darnino ton golleji muuden tiagal ko bonandaji kewdi ngada fewde e mabbe ton wattu jono sukabe jokolbe kanere hobel wombe le odo nokku fu kolitiide beltiki do hen sanne sebde nje fu ko be darnir ton golleji mabbe dum won ko Mohamed Ag Issa Feitan hebini jottamani menaka
korka chrétien en leydi mali fuddi kenyan sisli mabbe hikka bangal korka balle chapande nday woni on churama dale min dewra sabi Allah kedanna ko abbe Alexandre Denou secrétaire général conférence épiscopale leydi mali halni amnata jaldu fastango alcisse
chez nous
e juude amé mina nasara ambe lewru korka woni balle debbe e juude église bamata hitane fu yalla ana landina fijoji pak korka ka alalbar fuddata le fuddore korka ka nasara ambe fu bama ndoni watta tinem dum hollata korka ka fu golleji ngatteli le korka ka e golleji tati go oni woni horde tido barde woni julle tato barde woni hokkule jakka kase mi nanga hore ami yimbelbe korka samminta iwrede mu woni yimbelbe dubi mu woddi e nyawbe
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengari ele kabaru jammen na raison ngaji di am janna to masina ton gure mbela bambara e mbela fulbe le commune fulumana cinni talkuru dewral e gondal nyande alarbare noko e jegom lewru février dum wadi yeso kedjabe lambe fuf yo e do faba kalisi golirde dialogue humanitaire HD to segu ton ko buri men butalaji chapande jegom e joyi gazuji di tedde fi kiloji bien di tedde fi kiloji jegom bien ngoni di golirde humaninde jagu nangi yo batte lutugol seyel do cioguji di lam o holiti nyande 17 lew fevri jabinundu hora jo golirde holti wide bien njayobe su njayobe na jidi bien bamde fi mabbe yo be njoba cioku jukungo en timinderal kabaruji amen hande di mbienna to motti ton hultama wiide milioji chapan tati kalisi sefa ngoni kaaki mbienna tottaadi pelle nay rewbe yu kaaki hono motoji koyde tati ben masingaaji unoji nyamri pinasi ordinateur de ko nande mudum to mbienna tottudo dum woni goldirde rewbe mbienna kreduuji e do faba kalisi nations unies fanda mudum woni mbienna waldude rewbe be le goldeji mabbe liddi e ko wiyata echalote en timinta kabaruji amen hande mbien o jarama hedaade tok tagal joni mbiyan yewtere men abawande sido tamani